uphume esitokisini ufike elokishini ekhululeka lofa ngizokufaka esitokisini angeke ngikubhayizise nyakutshela nangumntana kithi naye kade wakumela uphume esitokisini ufike elokishini ekhululeka lofa ngizokufaka esitokisini angeke ngikubhayizise nyakutshela nangumntana kithi naye kade wakumela ngoma ufika thina sendiphatha pha ihlala hlala bathi ayifaka pha nangumntana kwabo tungena ihlala pha uhlala pha uhlala pha ngoba ma ufika thina sendiphatha pha ihlala hlala bathi ayifaka pha nangumntana kwabo tungena ihlala pha uhlala 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 pha
Ushalaka, 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 ushalaka